Swag City don't get.
Sindo wale wase. Yeah. Hey. 1960. Robo. Niko na ndoto kaza Martin Luther na hii ni kionyo kwa kati kiuna sama usiwezi choose kati ya Buddha na Masa juote ni baraka baba lala salama Islando sima hustler kumbuka with the best mfukoni nina shada tuwezi tupa rada mtaani tunasaka wasema mini fala basi wapi yako bana na rhyme na phonology on top ni morphology rap ni psychology wa study ka biology ama ka physiology my fans wata follow me siwezi pata munde kwa sababu ya economy mabengi na mabunde equals to uology mi siwezi kiss Mr. DJ Marasa ati play my songs ni kama nili harwa nigga bado mina mata wako kwenye blogs on the daily not Atlanta hip hop ni culture uliza Mr. Final cut his own mix out in a sound whack man tulitoka ocha now tuna take over and when I'm done with you uta need a makeover my critics wata bonga na zao siya hoja weni yala hola una hit song moja keti kwenye kiti cheki jinsi nina roga I can rap in Kiswahili and maybe fly you over and have you speaking English straight for me TV masturbating at the top na kucheki kule chini catching every drop and I'm not throwing shots do those wanna jishuku please raise your hands up if you think una jukumu mean the godfather homie daily ni masaga when it chips with you bado mimi ni masala in short nina flavor nearly serve up ganji ya recording na float kama fairy kwenye maji ya likoni usiku wa mchana niko ready kwa jikoni na walisha kama mama kama kao mambioni ndiyo zangu nipate kwenye bass nikichana na wenzangu hip hop ni life usiwai itharau nika yeah.
He safari hajakuwa rahisi ndoto zangu za kubonyo wandishi macho zangu nimeo